kukunika isizathu sokuphila njengokungekho angisakwazi nokulinda ngoba manje ngibuthwalela ubunzima Nkosi ngicela ungiphe umoya wokulinda Ungifundise ukubonga nokuphila
Ngibona wena mapupeni Tikulindele nase kuseni Tikalo sala kemi Sita se kemi Tifuna wana nipame ansani
Fuck it, kids. Yeah. Kupulite mbala, kandikwa
chill. Turn it some perfume.